kwazi nokulala Ndicinga ngawe ujongilanga Ndicela ungandiphoxi nguwa nguwa
Ndingayiphuli intliziyo yakho Ndiyakucela Ngoba ithatha isikhathi ukuphola
Shout out to Danny.